8, njye nkuko nabibwiye nitwa Rohete Rudasingwa, nkaba nkora muri uyu mushinga w'inkuru z'ibyiringiro. Nagira ngo namwe munyibwire hanyuma mubwire n'isano mufitanye.
Nitwa Mukansanzi Fura Chantari, nkaba Jimmy ari umwana wanjye.
Njye banyita Turatsinze Jimmy, bra akaba ari mama.
Jimmy, sinzi niba hari ikibazo ufite ushaka kubaza mama cyangwa se mama wa Jimmy nawe afite nk'inkuru yaba yifuza guha Jimmy.
Inkuru nabwira umwana wanjye ni inkuru y'intambara twaciyemo yatumye aba imfubyi kandi atagombaga kuba imfubyi. Jimmy, ikintu cyatumye uba imfubyi, ntugire so, ntugire sogokuru wawe, ntugire nyogokuru wawe, ntugire ba nyogosenge, ba nyoko wanyu, ni kubera jenoside yabaye mu Rwanda. Jenoside yabaye mu Rwanda yaje yica abantu, abantu bahangana n'abandi, abantu bica abandi, babakorera ibyamfura mbi, abagore barabarepinga barabangiza, abakobwa barabangiza, hamwe ababyeyi benshi barwaye indwara zidakira, hamwe ariyo mpamvu twicaye aha ngaha ngira ngo nkubwire ko ugomba kumenya ejo hazaza, ugomba kwicara mu ishuri ukumva ko ugomba kwiga ejo ukiteganyiriza ubuzima bwa ejo hazaza. Impamvu ugomba guteganya ubuzima bwa ejo hazaza ni uko nta famiye ugira, mbese uretse kureba Uwiteka wenyine ukamenya Imana yonyine ikugejeje aha ngaha. Kuba uhageze natwe si ubutwari, ni Imana twegereye. Twegera Imana, turasenga, tugira abavandimwe batwegera, tugira barumuna bacu, bakuru bacu bagiye bava hirya no hino, bavuye hanze, bavuye he, baraza batubera ababyeyi. Twumvaga ko umuntu nubwo intambara irangiye asigaye muri iki gihugu atazabona avugana nawe, wabonaga umuntu ukabona ni nk'inyamaswa, ukaba wahunga. Wabonaga umuntu ukabona wamuhunga kubera ubunyamaswa, umuntu wese yari yarabaye inyamaswa. Ubwo rero intambara irabaye, abantu barapfuye, baratemanye, abantu turahunze, tugiye mu nsengero, insengero barazitwika, barica abagore batwite, abantu barababohoza, bararwara indwara zitandukanye, impfubyi zisigara ari nyinshi. Ubwo turahunze tugiye mu makambi, amakambi tuyabayemo, igihe kiragera ubwo inkotanyi ziti mugomba kuva mu makambi, tuti turava mu makambi tujyeye ko nta bantu bakiri mu ngo, ko abantu twese twibera aha tuzagenda dusanga abandi, muturekere aha ngaha abariho twibera batoya, mugende musubire mu ngo zanyu, ubuzima buzakomeza. Ariko wakwibaza ukuntu ubuzima buzakomeza, nta rugo usanga, ahantu hose barahashenye, nta muryango, nta mukuru wawe, nta nyoko, nta so, nta mugabo, ukibaza aho ugenda ujya hakakuyobera. Ariko ubuzima bwarakomeje, twaragiye dusubira mu matongo yacu, ubuzima burakomeza, tubaho, turasenga, igihe kiragera, habaho ibintu by'imanza, abakoze ibibi barafungwa, igihe kiragera bati tugomba kubabarira abadukoreye ibibi. Ubu kugeza ubu gahunda iriho niyo kubabarira abaduhemukiye. Nagira ngo nkubwire ngo ntuzicare mu ishuri ngo ubone umwana wa kanaka ngo nuwo kwa kanaka uriya papa we yishe papa, usinshobora gukundana nawe, ugomba gukundana nawe, ugomba kuganira nawe ukumva urishimye, mukishimana, ntugire aho umukinga nawe ntagire aho agukinga, ntugire urwikeke kuri we ngo umwikekeho umutinye, ugomba kuganira nawe. Nicyo ubwiyunge butubwira, tukabababarira kuko nabo ntago ari bo. habayeho ibitekerezo bitari byiza habaho ubutegetsi butari bwiza nicyo cyatumye genocide iba mu Rwanda
nase kuvuza ngo matanye zaraje zibakuramo nkotanye zo ntabwo zarize ari kimwe n'abo bicaga abantu
sinzi niba hari nta ruhare nziziho icyo nzi ko aribo barokoye igihugu cyacu nibo nabonye barwana badutabara wari umwana hafi w'imyaka ine ndibuka ko nagutaye ku rusengerano twari turi turiruka turagenda mfite umwana mutoya wenda gusiga nayo ngufasha akaboko turiruka dusimbuka ahantu rugo mu gutaho ngendiruka ndagenda ndavanga mana ntuzambura amaraso y'uriya mwana ndakomeza ndagenda ndabunda bunda mu Masaka mu ntoki aho hose bakirirwa bahiga ariko Imana iza kunsiga insigano na mushiki wawe ngize amahirwe nawe nza kukubona hashize igihe
none iko avuze ngo indege yaraguye intambara bari bwibwa ntabwo mbere hose abantu bapfaga iyo ndege niyo yatumye bica abantu
imbere yaho nta bantu bapfaga Habyarimana aho agiriyeho nta bantu bigeze bapfa ariko igihe cyarageze habaho ibintu ntazi nanjye ntago nari mbizi nabonye gutyo biza tukumva ko Habyarimana yapfuye iryo joro Habyarimana baramurashe indege imaje guhanuka iryo joro barara batwika ingo barara bica abantu bica abatutsi igihe kiragera nyine nibwo twahungaga tujya mu nsengero tujya mu mashuri nibwo badushangaga mu mashuri basanga mu nsengero abantu bose bajonjura bamwe bakabajonjura bakabashyira ari bakabatema abandi bakajya hariya bagasubira mu ngo zabo nubwo ubuzima twagiye ducamo
none se abo bicaga abatutsi bo ntago bari nk'abantu nk'abandi babazizaga iki ari cyo bari barakoze
nyine ni ya myumvire mibi ya leta yari iriho kandi nabo ntago bari bo ni bwa butegetsi bubi bwari buriho icyo cyatumye genocide ibaho iyo haza kubaho ubutegetsi bwiza ntago umuntu aba yarafashe undi ngo hica undi
noneho ubutegetsi nibwo bwababwiye ngo nibice bagenzi babo
nikujye mbona habayeho ibiganiro habaho ibyo batekereza barapanga igihe kiragera habaho gutema abantu
nanze ko ari cyo mwapfa
uya njye ntacyo nzi abantu bapfaga kuko icyo gihe twarabashingiraga twabashakagamo nka mukuru wanjye nkurikira yari yarabashatsemo yari mama mudogo wawe nta kintu twapfaga twarabashingiraga bakadushingira tukabyarana abana mu batisimu bagahisha tukajyayo tugasabana ariko nyuma haje kubaho ibitekerezo bibi habaho ibiganiro bibi bakicara bagakora amanama bapanga uko abantu bagomba gupfa ariko ubwo niba barabikoraga muri icyo gihe cyarageze iyo ndege irahanuka ihanutse intandaro iva ku ndege
ngo bamwe babazizaga yuko ari abatunzi ari barebare nibyo byaba byaratumye bicana
sinzi ubwo n'uburebure barabuzize ariko ntago barabatunze cyane ku buryo babarushaga gutunga
none se kuki bavuga ngo ntihajye ubwiyunge kandi ubundi umuntu wishe nawe aza akwiye gukorerwa nk'icyo yakoreye mugenzi we
oya tubikoze u Rwanda rwacu ntago tukaba turushubije hahandi rwavuye ntabwo tugomba kubikora niyo mpamvu tugomba kubabarira bagenzi bacu tukiyunga tukaba bamwe
ubwo mu kwiyunga n'umuntu wakwiciye umuryango wose akawumara ntanakwereke n'aho uri kunabasha no kugira nuko nawe ushyingura neza.
Tugomba kubababarira kuko nabo ntago aribo. Niyo mpamvu ubona babashyize mu maprizo bakabafunga, igihe kikagera bakemera icyaha bagasaba imbabazi, natwe tukabababarira.
Mu Rwanda rwarashyizeho ibintu byiza. Nari nzi ko njye naho najya mubonamo ibyo baba barakoze kuva umbwiye ko ari ukubana nabo, ni ukujya dusabana nabo, ntituzajye tugirana ikibazo.
Nta kibazo mugomba kugirana, mugomba kuganira, mugomba gufata inzira ukajyayo ukamusura. Ntumwikekeho, ntumwishisheho, ukumva ari umuntu kimwe nkawe.
None se kuki bavuga yuko iyo ndege ariyo yaba yarabiteye? Kuki abana be bataza ngo nabo babe mu Rwanda?
Abana ba perezida. Aho ngaho mbajijeho ndumva ntamenya icyo ngusubiza. Ni uburenganzira bwabo, ubwo nibishoboka bazaza. Sinamenya icyo batekereza. Bashobora kuza yenda, kuko nta mwana uzira icyaha ise yakoze.
Narinzi ko rero nabo baza
tukabana.
Hinazi ko ahubwo bo batinya n'icyo cyaha barakoze.
Oya, abana nta cyaha bakoze, bagomba kuza tukabana nabo nk'uko n'abandi bari gufungurwa mu magereza tukabana.
Nanjye wenda ngira ngo nakabazwe na basa mama Jimmy, nibyo kuko mwanyuze mu bintu bikomeye, nibyabaye kuri twese ku banyarwanda muri rusange. Ese kubona uyu munsi ubasha kuba ukirera Jimmy na mushiki we, izo mbaraga wazikuye hehe? Ese ubwo butwari wabukuye he? Ni igiki cyakubashije kugukomeza kugeza kuri uyu munsi?
Ikintu cyabashije kunkomeza, twavuye mu makambi tubaho igihe gito, tubona abantu igihugu cyacu kirongi kibaye igihugu, tubona abantu bavuye hirya no hino, tubona abo tuganira nabo, tubona abo tubwira ibibazo twahuye nabyo, baraduhumuriza batubwira ko ubuzima buzakomeza. Utaragiraga nyina yaramubonye, utaragiraga nyirasenge yaramubona, abana babona aho batemberera, umwana ukabona aho umusiga. Ikindi kintu twabashije gukora, twagiye mu Mana turasenga. Ntibyabuze ko dutekereza ibyo twahuye nabyo ngo igihe kinagere duhahamuke, turahahamuka koko nibyo, ariko twumva ko ntabwo ari twe twenyine igihugu cyacu cyahuye n'ibintu bikomeye, kuko nicyo gihugu cya mbere cyahuye n'ibintu bikomeye, n'ahandi biraba. Ariko rero twagiye mu Mana turasenga, tubona abatuganiriza, twumva ko ibintu byose bishoboka, ubuzima bugomba gukomeza. Nubwo twabuze ababyeyi, tukabura amafamiye, ariko barahari. Barahari batuganiriza, baduhumuriza. Urarwara bakagusanga kwa muganga, urabyara bakaza bakagusura. Twumva ko ubuzima bugomba gukomeza. Bagenzi bacu nabo bafunzwe, tugomba kubababarira, bakaza tukabana, tugakomeza ubuzima, nabo bagakomeza ubuzima.
Nawe ku giti cyawe nka mama wa Jimmy, ni ubuhe bushobozi muri wowe utarebye abo bandi bawe hanze bakabafasha bakabagabiriza bakababera abavandimwe? Niyo nagira ngo menye, ni izihe mbaraga wowe nk'umubyeyi, imbaraga wakoresheje kugira ngo ubashe kugera kuri uyu munsi, ubashe kwiyubaka?
Mbashe kwiyubaka, njye naciye mu buzima bukomeye, ndi mu bamama bangijwe mu ntambara. Intambara irangiye, igihe nabayeho ndashakisha, nshaka ibyo nkora, njya mu masoko nshaka ibyo nkora. Igihe kiragera cyo gukora, nza gushaka umugabo, turabana, turabyarana abana bane. Aza kwipfira yari umusirikare, nsigarana abana banjye batandatu kugeza kuri uyu munsi ndacyabarira. Ariko mu buryo mbareramo, ni Imana yonyine ica inzira. nabayeho ubuzima bubi ubwo intambara irangiye sinabayeho ndi umumama ngo nagiye iwacu nsanga inzu y'iwacu cyane nagiye mu nzu umugabo wanjye yari yansizemo nubwo ari igihe wari warokotse we yapfuye nabayeho ubuzima bwo gukodesha tubaho gutyo ukajya ugenda ugaca inshuro ukagenda ukagera mugenzi wawe ukamubwira ibibazo ufite yaba afite icyakurusha akakiguha aho maje gushakira umugabo ubuzima bubi busa nk'aho bugabanyuka tubaho muri ubwo buzima akagenda agakora yenda akazana rasiyo yenda nanjye nkagenda nko mu isoko nkagenda gucuruza igihe kiragera aho amaze gupfira nza kugira amahirwe Imana ikora ibitangaza cyokora nza kubona umudugudu kugeza kuri uyu munsi rero ndi kumwe n'abana banjye nigiye ubarera nta wundi muntu tubafatanyije gutwara namubwira nifashaho nariyakiriye maje kwiyakira numva ko ibibazo bitagomba kunsinda numva ko ngomba guhaguruka nkakorera abana banjye numva ko ngomba kubigisha urukundo bagakunda buri muntu wese numva ko ngomba kubabwira kugira neza ngomba kubigisha kumenya ejo hazaza bakamenya ubuzima bwabo bagomba kwicara bakiga bagomba guhura na buri muntu wese bakumva ko umuntu wese ejo ashobora kuzamugirira neza nicyo kintu nigisha abana banjye kuko nanjye kuba ngejeje kuri uyu munsi ntabwo ari njye nabo nabanye nabo
kibazo namubazaga ko uvuze ngo twiyunge na bagenzi bacu nko kugenda ukamusaba ugasabayo nk'akazi wasabayo akazi akakubwira nabi wenda bitewe n'uko mudahuje bwa bwoko we wa mutima wawe wa nkawe nka mama wangira nk'iyi nama namubwe nakivumbura nkakora ibitari byiza cyane nacisha make nkarekera nkigendera
oya ntabwo ibyo ngibyo wabuzanye ingengabitekerezo kandi nta ngengabitekerezo tukigenderaho ntabwo ari inama naguha inama naha urubyiruko ni iyo gukundana bakicara bakaganira bagatekereza ejo hazaza bagapanga icyazabateza imbere bagapanga ati yenda akaba yatekereza ati ejo dushobora kujya hariya tukiga ntibakunda kwiga imodoka ntibakunda gukina umupira akaba yakegera bagenzi be bakicara bakaganira bakaganira ku gikorwa cyabagirira akamaro njye niyo nama namuha
nanyuzwe icyo yambwiye byose nabyumvise yanyigishije urukundo gusabana na bagenzi banjye buri umwe wese nkamufata nk'uko ari mugenzi wanjye ari mushiki wanjye cyangwa musaza wanjye kimwe ni uko ngira n'abandi bagenzi banjye inama bagifite iyo myumvire y'uko bayireka nta cyiza cyabyo.
Murakoze, mbashimiye umwanya twamaze hano. Inama mama Jimmy yatanze zizagirira akamaro Jimmy kandi zizagirira n'urubyiruko rw'Abanyarwanda muri rusange.